yewtere sukaɓe mal fu.
Ɗum heƴƴuji kesi ɗum mi anni yaltinde dow Faba Mouya, faabotoɓe leydi Malindi, non kanko président fedde nde noddita AD et CB le leydi Malindi, noddita Abdoulaye Fagagne Sissoko hollitiri wiide.
Nen no kulle ɗeɓe kandi fuu ana e ɗinɗon nokkuji sarbettiji warde fa e poɗɗe ɗo ɓamata so nawalla ana e mabɓe. Nenno ɗinɗon kaaki fuu ana ley ñegeji ɗe enɗon ndu moƴƴinare fa gase armorongaji muɗum kañum e tiroraŋaji muɗum. Nenno wakkati ndeɓe jangatne jaari so won suko jiɗo tuuni mum ɗo e mum immari wiya fa hoto cuuɗi natan tan e ɗenɗon ñegeje golle no hani gollirde ni warta hinno jande muɗum. Nenno ko ɗinɗon nokkuji moƴƴina warde hande ko lebbi tati sukaɓe rewɓe ko naati so ana heɓa ana ɓuuri sappo. Nenno miɗon gondi e milde hono min keɓita haqqille lobbo mi ƴeewaɓe min gollidita ɓeɗo hono ɗum wawi tawere ɗum waɗa e nokkuji goɗɗi kasendu.
E jaran kabaruji ley kedde leydi ndi nokku noddirteɗo kati sukaɓe taton ɓe jottaki fe duuɓi sappo le nokku noddirteɗo Diyo wiyama wakkande ƴiwanno guese nde hayre feƴƴitago kammu Sami dow mabɓe. Ɗo e ɗon fuu ɓurguel famɗude guel ka fuu heddi ley hen ɗiɗon woɓɓeɓe ana guuri. Sen iwruɗen gardan fa ɗo seguɗo ko nayiri banggal fesude sukaɓe fa ɓe cakko ñaw moyidam woɓɓe du noddiri ɗo ñaw polio ɗum woni ñaw mbarowo koyeɗo wiyama sukaɓe wonɓe tonɓe fuu keeɓi fesede. Fesugol ngol ɓami le sappo e jeɗɗi fa yettuyi nogay e nayyi lewru juin hitande 2021. Ɓe kollitiri sukaɓe pesitono ana ɓuuri sukaɓe ujunaji temeɗe jeenayom e capan taton e nayon ɓe gala hitande fa yettoyo duuɓi joyyi. Se gardi fa ɗo yorosoɗo ɓe mbi sukaɓe rewɓe jangoɓe toon l'école ko yata temedere capanɗe joyon kañum paabira toon kalisiji goto mabɓe fo hokkama ujunaji joyyi CFA ɗum wattama e juuɗe saraɓe muɗum. Waɓɓe oɗo golle yo suudu humnidu kabaru jande ley laamu yorosoɓe mbi koni fana muɗum fa ɓe ƴewto yalono sukaɓe rewɓe saraɓe muɗum e gala bawɗe kani hiddirade e l'école wonduɓe faba ɗiɗo immade radio fedde neɓnodira UNICEF. Ɗo katten kikiɗande dow kabaruji meɗen jowi dow sukaɓe yoji jeɗɗire warore
yewtere sukaɓe man fu wonno.